Yo, yo. Es con The Boy Kumi Rambo One Man of the Night
Kimamba on the beat.
Omupano Mweza konisha choka mashindano Mwili umekonda kilo tano Munde nitapita tundu la sindano Natamani ni kweleze How I feel Abipini kubembeleze You are on fire Fanya vibweka, watu wanani cheka Ila wewe ndo chanzo Kukuna ni nani nateseka Mulu meuteka, uso wimbo tangazo Siwezi Misiwezi Nisha jaribu siwezi Misiwezi
Zako picha tu, nikiziona na kuishabu Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikuishabu Nishalianka nyamaza, baro sichoke kukuasa Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa Shamani niliachia, wapita njia Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia Hati mazao ya mesha chipukia Yeah Tulevadi sale sale Kapo ilikuwa kale kale Yani marafiki wale wale Leo wanakula pale pale Siamini kwangu ulisepa Ukona nenepa Unata mawazo Ukuna nina nina teseka Moyo meuteka So immortal mazo ziwezi
Kukuhonga Ukisema uhai kesho mina jinyonga Aizo pozi zako kama kinyonga Na miwivu Wangu kama kidonda
Yo yo
It's con the boy call me number one Bare saa It's con the music for what
The mix killer